Nilitoka home, nikienda town. Sikuja kusaka ndugu aise. Mishemishe zangu mtani ndo zinafanya na survive every day. Nilitoka home, nikienda town. Sikuja kusaka ndugu aise. Mishemishe zangu mtani ndo zinafanya na survive every day. Nimezaliwa hustler, nimezaliwa fighter. Na ndoto nyingi sana, na spaswi kwa hapa. Nilishavunja switch ya kukatia tamaa. Wachawi wanafiki wanatuambia tufenja. Oh ya ya, bora rafiki moja anayekusaidia kuliko ndugu mia. Oh ya ya, mabonde na milima mwanangu tumepitia. Mina kufagilia. Oh ya ya,
nitoka home, nikienda town. Sikuja kusaka ndugu aise. Mishemishe zangu mtani ndo zinafanya na survive every day. Nilitoka home, nikienda town. Sikuja kusaka ndugu aise. Mishemishe zangu mtani ndo zinafanya na survive every day.
Kwanza kabisa nikiamka naomba blessing. Asante papa, asante papa. Umeniepusha na hizi stresi za mapenzi. Niende kusaka, niende kusaka. Watoto mtaa hatuendeshwi na jua kuzama. Haturudi home mpaka kieleweke. Neno kufeli tumefuta tukatitama. Kesho ipo. Bora rafiki moja anayekusaidia kuliko ndugu mia. Oh ya ya, mabonde na milima mwanangu tumepitia. Mina kufagilia. Oh ya ya,
nilitoka home, nikienda town. Sikuja kusaka ndugu aise. Mishemishe zangu mtani ndo zinafanya na survive every day. Nilitoka home, nikienda town. Sikuja kusaka ndugu aise. Mishemishe zangu mtani.